Bwetuddako omusaza Singa batwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'ekibuga balabudde bannyini masomero obuteetantala kugula masomero ng'ennaku entongole tezinnatuuka. Kyabanaakikola amasomero gaabwe gaakuggibwako layisinsi awatali kulonzalonza. Kalenda yafulumizibwa minisitule y'ebyenjigiriza gye buvuddeko yakirambika nti amasomero gonna gaakugulawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ogwokubiri. Wabula newankubadde guli gutyo kitegeezeddwa nti amasomero agamu gaatandisidde okugulawo, agamu geetesitese okugulawo ku bbalaza enejja, so nga waliwo n'amatonotono agaggulawo ku lwokubiri olwa wiiki eno ng'abiri musanvu. Ensonga eno ewaliriza atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'ekibuga Kyagulanyi Jim Eddumba okulabula amasomero aganaajemire.